farro guduru wallagalle
warane motumma fanamo warre la fegu jarsu gudda da bale tin nan hiddura kisu jira jechun dubatani wartani ma kaisa tokko obbo dirriba lamme sati nam ana gudurut wajiru gulchin sinagenna mo tonen hitara jede sahay dan ton nerk
obbo dirriba lamme sabi nagde jirata godin horro guduru wallagga ana guduru ganda ula gutoti manguddo ganna sarbata mati manguddon kun abba marro yokanmo abba kumsa dirribati Yeramma marro dirriba warana bilisumma oromo zoni lidajil keset kanin bosoni jiran keessa isokkoda hato male humnon negenya motumma obbo dirriba lemmisatin ilma keefiti bakka jiru beekta jechun halkani guyya nadirra jiru jechun radio sagale amerikaatiman obbo dirriban
dukani saanka tirani mana chachafani soofa waanan qabu firaashi kukkutani gootara kukkutani diigani Demani lubung ko pakate o kate bay amma timo de yani gasa buya amma jiru ma gasa buya bidami to komo akana ni mana kesi ma wajin jiru to kani gadi ro ya sani no gir de sachi sani sidil me ke ye sakira yanna na linde ko kur ga bay ti wagga bidama ga hata ni don jiru yu hire ko mali na darakto adara na isa de gatare mobile nar ka ho da bay Hakatani bode mobile na deri sani. Hamasin mo engkada buya kesa saiki kura tokot tiro sani. Mana hala mana ako kulla si deri ba sani. Okay kesa no kesi sani. Anani do na kabani. Okay kesa no deri sani. Mobile na kafu sani. Dabaro ta ko ilma ko sa hanga sa mata waka kenya buki mor kafu sani. Akana no saiki lama no deri sani bode mo. Nodebiyani mobile fi goke nodebiyani akka sitina dagara jiru wanan balle senta bu anirne ko don jiru shide ku ne jira sa yide ku chitta ga sitai du aba ode gattai du ani wan kana hide ku kiya sa burra ke sa dima sa yide ku ani kritti nokka sa jiru kuno wan goni walla le cha ko
akko budde ban jaranitti ilmi sani wagadik jamandura university sinnet oso baratu achuman bade ergasi argen beku jiran humnon nagenya motumma yero dan halkani guya neira sajru jiran obbo dirriban motumman balle sa tokko male sawba ilmiko warana bilisumma oromo kees jira jidanef warren na warir sankan narra dabu kabas jiran
ani garu hanani dubbachu barbadu motumman kun yo dara hananarra ha dabu malam bo yani wanan balle sankabu nan nashe male ani siyasan beku ko nan ko tadanan tama tamale Orana natirge manako chichiwe kampitu malam balleshi balleshan kuma lawanan balleshin kabu. Orana kana narratu shahabu kutani uhani ayyana nakabani ganama ganama kannagadarani malta balleshan kuhin balleshan kuhin attaymani uimmo. Naadjesani na ubbana chizamale akkashiti shikiki zayu gattale alkana kattira hun kabu. Uya katti jiru ko odjeta hun kabu.
Imma hirasamu fi dorsamu obdurwa lammi saab. Binagdirati wajra nagenyaf bulchinza anagudruga fatira. Bobo kalagadza itigafatama wajiru nagenyaf bulchinza anagudroti. Obbo dirriba lammeessaa akka beekaniif qaamni nageenyaa tarkaanfii dursa firaarsaa irratti fudhate hin jiru jechuun raadiyoo sagalee ameerikaatti himan.
Lakki namni dhugayyuu hin jiru yaasii inuma malee gurbaarra rakkoon qabanii nutis immoo gaafannee mucaan itti bahee tureera gara waggaa 20 oliiti namni yaasatti dubbates hin jiru nageenyattis nan beekaa waan ta'eef. Yoo namni biraa dhagee doorsu kenneenu malee qaamni nageenyaa keenya namni tokko yaasa sanatti dubbate hin jiru. Magaalaa kan bulchan wajjin oolu jechuudha. Nuti isa kan barbaannu jaalmaroodha malee gaasarraa dhimma hin qabne. Hin qotatu qotan qonnaan bulaadha. Qe'isaanis argeera. Namni tokko namni akka keenyatti qajeelfama koo balees namni deemu hin jiru. Yaasa tooliduu barbaanne guyyaa guyyaadhaan na biraa oolu jechuudha magaalaa. Qaamni biraa dhagee doorsu isa yoo ta'e malee. Nutamma nu bira hin dhufne akkana nu godhu jedhanii hin dhufne. Taakee jaarsa sana namni tokko hin jiru.
Qaamni biroo humnoota nageenyaa kan mootummaa da'eeffate obbo Dirribaa doorsisee fi dararee yoo jiraate gara waajjira nageenyaaf bulchiinsa aanaa guduru dhufanii himachuu qabu jedhan obbo Baqqalaan. Namni kamiyyuu sababa nama kan biraatiin akka dararamuu fi hiraarfamu seerarras hin jiru. Kanaaf gochi akkasii dogoggoras jedhan. Fuulduraattis qaamni isaan darbe yoo jiraate gara waajjira nageenyaa fi bulchiinsaa kan aanaa guduru dhufanii himachuu qabu jechuun raadiyoo sagalee ameerikaatti himan obbo Baqqalaa Gaaddisaa itti gaafatamaa waajjira nageenyaa fi bulchiinsaa aanaa guduru. ገባሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲቪ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔ።